Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri adresse yacu radio yacu no kuri site yacu radio yacu voa.com. Mutugezeho n'ibitekerezo byanyu mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabasuhuje mwese mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga. Icyo uyu munsi nkaba nongeye kukibahamo ikaze. Guhera mu mwaka w'1994 irangira kuzamura, Abanyarwanda babarirwa muri za miliyoni bari barahungiye mu bihugu bitandukanye batahutse mu Rwanda nyuma y'insinzi y'ingabo za APR, ryari ishami rya gisirikare ry'umutwe wa FPR Inkotanyi. Abatahutse bose siko baje bavuga ikinyarwanda cy'umwimerere, kubera imyaka isaga 30 bari bamaze mu mahanga, abandi baravukiyeyo bamaze iyo myaka yose u Rwanda barwumva bugani. Iryo ryabaye ihurizo rya mbere mu gusigasira ikinyarwanda cy'umwimerere. Ku batari bake imyaka yakurikiyeho yabaye yo kwiga ikinyarwanda no kugerageza kugikoresha mu buzima bwa buri munsi, dore ko cyakoreshwaga ahantu henshi nko mu nzego z'ubutegetsi, mu bitabo by'amategeko n'ahandi. Mu gihe byabimeze uko, ni ku Rwanda rwari rufite inyota yo gutera imbere no gushaka gusana ku muvuduko udasanzwe ibyangijwe mu gihe cy'intambara na jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu rubyiruko rwagiye rwiga mu mahanga ya hafi n'aya kure bashaka ubumenyi bwisumbuye bagarutse mu gihugu. Ku ruhande rumwe byabaye inyungu ku rwego rwo gushaka ubumenyi, ku rundi ariko biba n'imbogamizi ku rurimi gakondo, kuko uko bagarutse bakoresha ururimi ruvanze kuva icyo gihe kugeza ubu, ni kumubare w'abavanga ikinyarwanda n'indimi z'amahanga cyane cyane mu rubyiruko cyangwa abakunze gushaka kwihwanya narwo muri iyo mivugire ugenda wiyongera. Ababinenga bavuga ko yaba ikinyarwanda n'izo ndimi z'amahanga nta na rumwe babasha kuvuga ku buryo bushyitse, bakavuga ko batarebye neza babura byose nk'ingatimenye. Ababishima nabo bakumva ko kutabivuga uko ari ugusigwa n'ibihe, bityo ukaba utazi kugendana n'ibigezweho. Irindi hurizo ryaje rituruka ku mvugo zahimbwe n'urubyiruko rw'abiyita abanyamujyi cyangwa ibyamamare. Ni imvugo mpimbano y'ikinyiranyindo isa n'igamije kuzimiza ku magambo make. Iyo nayo irushaho kugenda yiyongera uko imyaka igenda ihita. Imaze kubona uruhare rw'ibyo byose, uruhurirane rw'ibyo byose, Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko rigena inshingano n'imiterere imikorere y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Iyo nteko yahawe inshingano nkuru yo kwita ku rurimi rw'ikinyarwanda hagamijwe kururengera, kuruteza imbere, kusesengura no kurukungahaza, kuruhesha no kuruhesha agaciro mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Muri iki gihe se byifashe bite? Ururimi rw'ikinyarwanda kamo ururimi rushya rutandukanye n'urwa gakondo rwari rusanzwe. Urugamba rwo gusigasira umuco wa kinyarwanda by'umwihariko ururimi gakondo rugeze he? Ibyo n'ibindi bibazo nibyo twatumiriye Bwana Nsanzabaganwa Modeste, umuyobozi ushinzwe ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ngo adufashe kubisobanura. Bwana Nsanzabaganwa Modeste, ikaze mu kiganiro muri sanga.
murakoze cyane
mbanze mbashimire cyane kwitabira ubutumire bwacu no kwemera kuganira n'abakunzi b'ikiganiro muri sanga
ibyo ni bisanzwe
ye bwana nsanzaganwa rero turavuga ku gusigasira ururimi rw'ikinyarwanda imwe mu nshingano z'inteko muhagarariye muri iki kiganiro ururimi rw'ikinyarwanda ruragenda rucuyukangira ngo niko nabivuga cyane cyane mu rubyiruko rwo muri iki gihe ni ikibazo gikomeye ku buryo na perezida wa Repubulika aherutse gufata umwanya wo kubafasha mu nshingano mu mwahawe yihanangiriza urubyiruko rw'u Rwanda kudatana ahubwo bakita ku gukoresha ikinyarwanda gishyitse reka tubanze tumutega amatwi imbere yuko dukomeza muri iki kiganiro
nta gihugu kitagira umuco abantu batagira umuco ushaka ko igihugu cyacu kigendera ku muco kigira umuco n'ubundi urasanzwe umuco w'ikinyarwanda w'abanyarwanda n'uwa kera n'abandi n'ibindi bihugu bigira umuco twe rero kwibande ku wacu tuwukunde tuwuteze imbere utwigishe byinshi iyo umuntu arerwa rero kurerwa mbese mwese mwumva ikinyarwanda nahisemo kuvuga ikinyarwanda cyinshi uyu munsi uri bucikwe n'icyo mvuze ushobora kumpagarika ukambaza ndagusubiriramo nta kibazo sibyo mu burere habamo kumva urumva barakubwira ukumva uburere iyo wigishwa iyo ubwirwa urumva icyo bakubwiye ukagitekereza ugashakisha kumenya icyo kivuze cyangwa se akamaro gifite uko kumva kujyana no kumvira muri uko kumva no kumvira ntabwo ibintu byose gusa upfa kubifata gusa uko ubyumvise ngo bitwarwe kuko uri umuntu ufite ubwenge uratekereza urabyumva ukabisesengura ugashakisha kumva niba ari byo ndetse ukaba wagira n'igitekerezo kindi gitandukanye n'ibyo ukakivuga ntabwo umuntu wese ibyo akubwiye ntabwo mu buryo ubwo burere ibyinshi bitewe n'uba abikubwiye cyangwa kwigisha cyangwa kurera biba ari bizima biba ari byo hari ibishobora kuba atari byo niyo mpamvu ubwo kugira uruhare rwawe nawe ukumva ndashaka kubabwira mwebwe n'ababyeyi banyu ndetse bari hano benshi bari hariya twiga ikinyarwanda ikinyarwanda ururimi rwacu kuko iki kinyarwanda kumenya ururimi rwawe ni intambwe imwe mu muco tugomba kumenya kenshi nkunze kubivuga njya numva ikinyarwanda tuvuga twese nitutareba neza tuzagihindura kibe urundi rurimi rutari ikinyarwanda abantu bakuru batwigisha bigisha baje gutanga amasomo kwigisha abana ntabwo ari ukubigisha amateka gusa bajya babigisha n'ururimi njya kumva nkumva baravuga iyo avuga ngo yampaye mu kinyarwanda bisanzwe yampaye inka yampaye iki mwabihinduye ngo ni uguhereza ngo ndamuhereza ngo uguhereza n'ibyo mu kiliziya cyangwa ni guhereza ni ugufata ikintu yampereje ni ukuvuga ngo guhereza ariko guha yampaye namuhaye mwabihinduye guhereza byose iyo bizazo icya kabiri mu kinyarwanda ni mu ndimi za Afurika zo tuzi ni ushobora kuba ari ikinyarwanda cyonyine cyangwa sinzi niba hari abandi ni bake cyane aho uvuga nta umuntu ntabwo ari umuntu ni umuntu urabyumva nta umuntu ntabwo ari umuntu sibyo ni umuntu cyane cyane kinyarwanda abanyarwanda bafite umwe hari ko kuvuga ntu umuntu eh ikintu ntabwo ari umuntu umuntu hari no ni n u ntu n t u biratandukanye rero na akaba gushya gushya ikintu gishya sha sha urumva s h y a gushya ntabwo ari ugusha ikintu gishya ikintu ntabwo ari ikintu gishya mu ndimi habamo ibintu nk'ibyo njye nkiri muto nkiga ururimi rw'icyongereza badusubizagamo ibintu nk'ibyo nabyo hari ibintu bitaga common mistakes murabyumva aha kubwira ngo ntukavuge utya jya uvuge utya icyongereza gice yatuzi niho twakivanye bakagukosora kugira ngo uvuge iki ntuvuge iki ntabwo bavuga gushya bavuga gushya ntabwo bavuga gusha sha na sha sha ni s h a sibyo sha ni s h y a biratandukanye rero ibyo iyo ushaka kuvuga opposite ya oya oya ni iki ni yego y e g o ntabwo ari ego ni yego oya yego ugakomeza sibyo mujye mwumva ko ari inshingano yanyu gukosora ibyo ngibyo mukavuga uko ibintu bikwiye kuvuga hari n'ibindi byinshi cyane ntabwo nabi ndabirekera abayobozi b'itorero n'abandi bashinzwe umuco ikibi cyabyo ni uko babihinduye ni ikintu gihanze ni ibigezweho ni imvugo igezweho ni imvugo y'aba artisti y'abakiriya .com oya ibyo nimubishaka mujye mubikoreraho bikwiye ku bindi kinyarwanda tuvuge ikinyarwanda sibyo
perezida wa repubulika y'u rwanda nyakubahwa paul kagame aho yabwiraga urubyiruko rwari rushoje ingando ngira ngo ni indangamirwa niba ntibuka neza bwana nsanzabaganwa murabyumvise ivangirwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda mwe mu nteko muribona mute
urakoze cyane ndavugana nande
nk'uko natangiye mbivuga nitwa Jeffrey Mutagoma ndi munyamakuru w'Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga tukaba tuganira ku kibazo cy'ivangirwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda n'indimi z'amahanga
urakoze cyane nanze gukomeza mvuga ngo wowe cyangwa ntavuge izina ntabwo ari byiza
ndi Mutagoma
urakoze cyane Mutagoma uti rero twe tubona dute kuvangirwa kw'ikinyarwanda
yego
reka dusubire inyuma gatoya mu mateka kera abazungu bataraza muri afurika abakoloni bataraza u rwanda aho rwari rugeze aho rwari ururi rwavuga ikinyarwanda abantu bakavuga ikinyarwanda abana bakavuga ikinyarwanda kuzi bakavuga ikinyarwanda basaza bakavuga ikinyarwanda ugasanga ari ururimi abantu bose bahuriyeho nyuma rero aho tuhuriye n'abandi bantu bavuye hanze cyane cyane abazungu bazana ndetse n'ibintu bikeneye kumenya gusoma no kwandika no gusenga imana ku buryo bushya bazana noneho ni ururimi rwabo ubwo ndihuje igifaransa
yewe
ariko akatwumvisha ko mu by'ukuri igifaransa kiruta ikinyarwanda uvuze ubaye umuntu muzima mwiza wizerwa wateye imbere ujijutse ugomba kuvuga igifaransa ikinyarwanda ni cy'abantu bari aho baciriritse batajijutse cyane
ngira ngo ubwari uburyo bwo gukoroniza ngira ngo
nyuko yenyine ndetse bituyamo ku buryo twabaye nk'abyemera ubwo kivuye cyari igifaransa haza kuza n'icyongereza nabyo bigenda bimera bityo nka tuza kujya ahantu tuvuga tuti nako dutekereza tuti buriya indimi nziza ni ziriya zo hanze z'amahanga izacu zo ni ziciriritse reka nkurusha irya ijambo rikunze gukoreshwa n'abantu bakunda urwego ngo ni za nyakatsi ako kantu rero karacyaturimo n'ubu ntugire ngo karashize ako niko ntangiriyeho
yego
rimwe na rimwe abantu hari abantu bacyumva ko uvuze uruzungu ukavuga icyongereza cyangwa se igifaransa kurusha kuba ikinyarwanda aribyo wenda biguhesha agaciro kurushaho cyangwa se byerekana ko mbese ujijutse utasiye nyuma mu mateka y'iterambere ugasanga rero noneho kugira ngo abigaragaze mu kubigaragaza rero akavanga indimi yavuga igifaransa cyangwa se abavuga ikinyarwanda akavangamo n'igifaransa kati cyangwa se abavuga ikinyarwanda akavangamo icyongereza nuko kugira ngo agaragare ko n'izo ndimi nazo zizi yatasigaye inyuma mbese biri ni ibintu bigezweho bizima bikwiye gukurikizwa
ye rero mu rubyiruko rw'iki gihe biragenda bigaragara cyane kubera ko abenshi ni naho harimo abajya mu mashuri biga muri izo ndimi barazikoresha ntimubona ko bihangayikishije ko ikinyarwanda kigiye kuzima burundu
ni ikibazo ahantu nari ntarahagera nari ntangiye mu bantu twe dusanzwe abaturage dusanzwe noneho rero ikibazo kigakomereyo kigeze mu rubyiruko kandi urubyiruko ruri mu mashuri urumva urubyiruko ni ba bantu bageze mu gihe bafata ibintu bigezweho byihuta bivuye hanze bijyanye n'ubuhanzi bijyanye na muzika bijyanye n'iki n'imyambarire n'iki ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho nka za mudasobwa n'ibindi ibyo bireba cyane urubyiruko urubyiruko rukamira bunguri amagambo ajyanye n'ibyo bintu byose kuko bakotera hanze noneho akiyongera n'ikindi kibazo kuko urubyiruko rwe noneho rwiga n'izindi ndimi hejuru y'ikinyarwanda rugerekaho icyongereza igifaransa ndetse n'igiswahili bamwe na bamwe ari kukibaza kuri bose ugasanga rero rudasobanukiwe n'uburemere buha buri rurimi aho rero hari ingorane tugomba guhangana nazo byanze bikunze vuba na vuba cyane yego
ukomeza waruzi uti hari ingorane tugomba guhangana nazo vuba na vuba ubwo guhangana nazo ni ugukora iki
guhangana nazo ni ukuvuga ngo ni ukwegera urubyiruko kuruha inama no kurusobanurira ko mu by'ukuri ururimi rwacu rwabo ururimi twigengaho ururimi kavukire ururimi ruri umutungo wacu ruri umurage wacu ruri indangamuntu yacu hari ikinyarwanda icyo kintu kugisobanura ni ugutanga inama birumvikana ni ugutanga ibisobanuro inama kuko hari ugira ati yewe ndabona ururimi nigamo arirwo rufite akaba arirwo ruzima kurusha ururimi rw'ikinyarwanda aho rero kugira ngo twegere urubyiruko tuba birumvikana ko tutajya buri twakoranya abana bose ngo bishashoboke tugenda tubegera duciye ku mu miyoboro izwi nka miyoboro y'ibitangazamakuru ya radiyo televiziyo itangazamakuru bikoresha murandasi imbuga nkoranyambaga dutambutseho ubutumwa bujya inama nyaboneka bavuga batya nka biriya nyakubahwa perezida wa repubulika yahoze yigisha biriya ni inama yaduhaye kandi natwe dufata cyane n'agaciro kari hejuru ko tugomba kongeramo imbaraga cyane tubikora kuri radiyo tukabikora kuri televiziyo y'u rwanda tukabikora ku gihe tukabiye kugusekeze n'imbuga abanye magara tukabikora mu bijye matuku byandika nka igikuri gusomwa cyane ni imvaho nsha ariko biragaragara ko ubujukuri ntabwo abantu ari urubyiruko ari n'abandi bitara abacengera cyane ngo biha agaciro ku buryo bahindura ku imvugo ku buryo bugaragara.
Ye bwana Sanzabaganwa mukanya turajya ku mirongo ya telefoni twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika barahari batatu badutegereje babe bihanganye gato nendaga ku turabibona mu rubyiruko yego ariko wahonda ati uwakoma urusika yakoma n'ingasire ko no mu bantu bakuru wigeze no kuvuga uti byatangiye kera ariko hari no mu bayobozi bamwe n'abamusanga yagiye kuvuga atavuga icyongereza ngo avuge icyongereza cyangwa igifaransa gusa akajya avanga ijambo rimwe ndetse hakaba igice cy'ijambo mu kinyarwanda ikindi gice cy'ijambo mu rundi rurimi rwo hanze. Ntubona ko inteko irimo kurwanya iyo ntambara yonyine abandi bayobozi basa n'aba batereranye?
Reka tuganireho. Uriya muntu ntabwo avanga ururimi cyangwa yarwone ni kubera ko ari umuyobozi kuko mbere na mbere ni umunyarwanda mukuru. Hari abantu dukunda gushyira imbere ye tutanga inama ni abantu n'itsinda ry'abantu bavuga babwira abantu benshi. Ayo matsinda harimo nyakubwira aho dukunda kuganira cyane cyane gukurikirana n'ibiganiro byacu bitaba ku maradiyo n'amateleviziyo abantu tugura guhamagara cyane ngo badufashe muri urwo rugamba ni abantu bavuga babwira abantu benshi kandi bumvikane cyane ni abayobozi nibyo koko ni abahanzi ni abanyamakuru ni abanyamadini aba bantu bose duhora tubashishikariza kujya ku ruhande rwacu kudufasha mu rugamba rwo kunoza ururimi rwacu nibyo koko twebwe cyane cyane abanyarwanda turi abantu bumvira turi abantu bakurikira amategeko ndetse dufite n'imigani bivuga umwe rw'uyu bukuru ukwira hose iyo umuyobozi avuze ikintu turagikurikiza rimwe na rimwe tukavuga tuti biriya nibyo kuko byavuzwe n'umuyobozi umunyamakuru yavuga buriya nibyo kuko byaciye kuri radiyo byaciye kuri televiziyo buriya baba bashishoje biriya nibyo byo gukurikira aho rero tugaruka tukavuga tuti nyaboneka bantu mubwira abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda mubiciye ku bitangazamakuru mubabwire hamwe mugerageze bube urugero rw'imivugire y'ikinyarwanda urugero rw'imikoreshereze y'ikinyarwanda ubu ni ubutumwa duhora bitanga buri gihe ku maradiyo ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga ntibiragera ku ngero dushaka twifuza ariko nanone kwigisha no guhuzaho noneho tugize n'imana ko nyakubahwa perezida wa repubulika yadukubise ingabo mu bitugu mu by'ukuri avuga dore aduha n'urugero ubutuye gushyiramo imbaraga nyinshi zirenze twashyiragamo kugira ngo noneho dukangure abanyarwanda b'ingeri zose kunoza ururimi rwacu arirwo ikinyarwanda.
Ye urakoze cyane Bwana Nsanzabaganwa Modeste. Nkuko rero nari nabikubwiye iki kiganiro ntabwo ari cyacu twenyeneje nawe ahubwo hari n'abakunzi b'ijwi rya Amerika baduteze amatwi bashaka kugira ibitekerezo batanga cyangwa ibibazo babaza none unyemerere tujye ku murongo wa telefone tubanze ku murongo wa telefone hari abantu batatu hari David Frederic na Okelo duhere kuri David. David ikaza mu kiganiro muri sanga
cyane murumuna wanjye utagoma
komera muvandi
amakuru y'ibintu
turaho turatera isoge
dorewe ndakubona turakomo ikiganiro cyanyu nakishimiye kandi n'umutumire
arakumva
ugiye kumva kuti igitekerezo cyangwa ikibazo mbaza ni kimwe n'ikibazo cy'intege n'igitekerezo
komeza rwose ijambo ni ryawe.
Reka Andre mbanze nshimire abantu bo mu nteko y'umuco n'ururimi kubera bakora ibishoboka byose kugira ngo ururimi rw'Ikinyarwanda rugire agaciro kandi rusubirane ireme ryarwo. Ariko ahangaha ndasa n'uwibaza nti ndafata urugero gatoya nk'uva na mino minsi ndi mu Rwanda Kigali hari abantu bafite impaka ku bintu bijyanye n'imyambarire. Bamwe bati bambara utuntu tugufi, abandi bati bambara ibintu birebire. Ukumva mu rubyiruko ko kera abantu bambaraga utuntu tugira kwishabure, kuki ubundi umuntu yakwambara minivipe abantu bakagira ikibazo? Reka mbijyane mu mutwe mu rurimi rero.
Aho urashaka gusa n'ushyigikira ibyo senateri Tito Taremara aherutse kuvuga ati ntabwo baba bishe umuco wa Kinyarwanda.
Urakoze cyane. Buriya ni ukuvuga ngo inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi mu gitekerezo nari mfite nayigira inama yo kuba furegisibure, yo kuba abantu badakaze cyane. Abantu bo mu nteko iyo bageze ku bintu bijyanye n'urubyiruko ubona bafite amakare menshi cyane, niba ari uko ari bakuru.
Sanubiganisha ku rurimi bwana David, sanubiganisha ku rurimi rw'Ikinyarwanda kuko nirwo turimo kuvuga.
Nihonganisha.
Yego.
Iyo bariho uragira ugasanga nk'abantu bagize inteko ni abasaza bakuru n'iki, noneho nta rubyiruko rurimo. Noneho ngo nabwo rubabwire impamvu bumva babona yuko hari irishya mu rurimi rukwiye kongerwamo. Ndabaha urugero nko muri Tanzania ibirebye by'ukuntu akademi y'ururimi rwabo ikoze mu Giswahili ntabwo bajya bagira amahane n'amakari menshi cyane. Ushobora gusanga hari indimi Abatanzania n'urubyiruko rwabo bagenda bunguka bacura akademi y'Igiswahili ikagwakira ikabyakira ikanabyandika byemeza. Ni gute mu Rwanda babona yuko ikintu cyose kije bashobora kukibona kicyangiza ururimi aho kugira ngo iyo nteko iprofite ikiganiro n'urubyiruko? Noneho basesengure barebe ibishoboka babyinjize mu rurimi ndetse ku bwinshi aho kugira ngo barwane intambara ibyo bitaga urugamba byo guhangana n'ibyo bita yuko rukuzana indimi nshya mu Kinyarwanda. Kandi wenda urubyiruko aribwo Rwanda rw'ubu n'ejo aribyo bwiyumvamo, ntacyo byaba bitwaye. Nta mpamvu yo kumera nk'abakozi urugamba ruhanitse hagati y'abakuze n'urubyiruko. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nashaka kubaza, ese uwo muntu abona koko biriya yandi bavuga kuri televiziyo naho kugihe yavuze no ku museke aribyo byazana impinduka mu rurimi? Cyangwa bakwiye gukora ku buryo bashyiraho amakaredi y'ururimi akagera mu mudugudu, akagera mu masibo, akagera ahantu hose ku buryo ibyo bitagarukira mu itangazamakuru gusa, noneho bikagera ku bantu bose bikagendera icyarimwe? Nigeze nk'itwara bibiri.
David, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo ugejeje ku bateze amatwi ijwi rya Amerika. Ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane Jeffrey.
Reka dusabe abari ku murongo wa telefoni batwihanganire. Frederic na Okero, mube mwihanganye gato kugira ngo bwana Nsanzabaganwa asubize David kuri iki kibazo amubajije. Bwana Nsanzabaganwa, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane Mutagoma, kandi ashimira cyane David kuba akurikira neza agakurikira umuco wacu n'ururimi rwacu. Ngarutse rero ku byo amaze kutubwira kandi byiza nshima. Ariko nashaka kubanza kumubwira ko iyi nteko itari abasaza gusa yatwitiranyije. Burya hari inteko ebyiri, reka nabisobanure. Hari abantu benshi bakunda kuzitiranya. Hari inteko izirikana, iyo ni inteko kuko irimo abantu bakuze basheshe akanguhe batekereza ku muco no ku rurimi bagatanga inama. Twe rero turi inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ni ikigo cya leta. Nakubwiye ko wenda umusaza urimo ari igihe wenyine hari abantu bize yiga indimi, bize amateka, bize ibintu bitandukanye muri za kaminuza zitandukanye bakiri bato cyane. Ariko rero hari ibintu byiza avuze ati kuki mushyiraho amakari rwose muza mukaze ku rubyiruko. Buriya rero kugira ngo tugere aho tuvuga, niba David anyumva, kugira ngo tugere aho tuvuga tuti ururimi rwacu rumerewe nabi, ni ukuvuga ngo nta mbago twarashyizeho zihagije, ntabwo twarurinze bihagije. Ni ukuvuga rero dushyiremo imbaraga kugira ngo tururinde, ntacyo biba bitwaye. Ni ku nyungu zacu, ni ku nyungu z'ururimi rwacu ejo. Nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yahoze abisobanura, tuzasanga twarawuhinduye urundi rutari ikinyarwanda, kwivuga ibyo twishakiye imbaraga rero zigomba kujyaho ndetse ahubwo ku bwanjye ntabwo tuzishyiramo zihagije kugira ngo dukumire reka nkoreze ijambo umuntu kumbabara niwumva ari kaze dukumire ibyonnyi byinjirira ururimi rwacu kuko ururimi rwose rurarindwa utarurinze byavuye ku buze rugenda rugatana rugasanga ruvuyemo ibindi bintu bidasanzwe ati mushyiramo umugaga udasanzwe David nakubwira ko mu by'ukuri icyo ubona nk'umugaga ukaze cyane njyewe ko mbibona kuko reba amagambo twemera akatuganza tukagenera tujya gukoresha mudasobwa wene ijambo rikaboneka ari akazi ikintu cyitwa flash disk tukagikoresha abanyamuzika bakaza kubona muraperi nabyo bikaza ibintu byinshi cyane twemera ufunga ijisho kugira ngo ntiwakumira byose ntibishoboka kuko ntituragera kuri urwo rwego ibyiza byawe kubikumira kuko urebye ibindi bihugu byateye imbere ugiye mu butariyani bavuga igitariyani kuva mu mashuri y'incuke kuzagera muri za kaminuza bakakigisha abantu bose bakakivuga abadage mu kidage gusa abongereza ku cyongereza kuki twebwe se tugomba gusakuma ibitari ibyacu ahubwo twagiye mu nganzo twebwe n'abantu bose abanyarwanda tugashyira hamwe tugashaka amagambo kuko twayabona kera byarashoboka haza ikintu aha kiriya noneho ni ruzagayo bakagiha izina natwe tuzaba tugiye kugaruka gushaka amazina akwiye avuga ibyo bishyashya ariko nta umugaga ntubugaye David n'imbaraga zisanzwe zo kugira ngo dukumire ibyisuka mu bindi rwacu turubenge
yanabaye nk'unenga avuga ati biriya byo kuvuga ntibavuga bavuga murabona bihagije kugira ngo bizagire icyo bimara
ndamushimiye cyane rwose ubu ni umuntu rwose utekereza neza David ndagushimiye kuko natwe turabikora tugitangira iriya gahunda twajyaga tubwira abantu inama nyaboneka dore hari ibintu bivugwa bitagomba kuvugwa ariko hari ibindi bikwiye kuvugwa dore bikwiye dore bidakwiye dore bikwiye neza duhozeho hari abantu batari babizi ko hari ibintu bidakwiye kuvugwa ariko tugira ngo ni ubukangurambaga twakorana tugira ngo abantu niba babanze bumve ko ururimi ni ikintu kinozwa ni ikintu habamo ikizira hakabamo n'igikwiye kuvugwa mu byo rero ndemeranya na David ko iriya ntibavuga bavuga idahagije kandi noneho ikwiye no kuvugururwa ni nayo gahunda turimo David niba ataragenda mwizeze ko mu minsi iri imbere yavuga cyane azabona ukuntu tuzaba twavuguruye ntibavuga bavuga
murakoze cyane reka twakire na Frederic
yego halo
wi Frederic ikaze mu kiganiro muri sanga
amahoro
duhamagaye uri he Frederic
mu gisagara cya Bujumbura
ijambo ni ryawe
yego kuri sanga urumva nagomba kumubaza warafise ingufu iziyihe zo kugira urumva bagerageze imiribwa abenegihugu kugira urumva bibyukire ururimi kavukire kuko je fatiye ngaha mu gihugu cyacu cy'Uburundi dusanzwe tubamwo kenshi urashobora kubona nk'umwana aba yavukiye ngaha i Bujumbura umwana agakura amaze gutangura ishuri urumva akigana nta kirundi bavuga ugiye kuraba mu Burundi ugasanga umwana waho nta kirundi azi yavukiye mu Burundi akwiye mu Burundi ugasanga nta kirundi azi kuvuga none wumva nk'uwo muntu wumva aratazi ururimi rw'igihugu yavukiyemo wumva katabara kamaramanza nta muri umuriro ntacyangwa nkagaruka hari n'ibinyamakuru bimwe ngaha mu gihugu cyacu usanga ata kirundi cyandika kandi kuvuga amakuru ibyo nibyo ari nko kuyavuga mu rurimi rw'ikirundi cyangwa mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'aho mu rwanda bakomeye bakayavuga mu rurimi rw'igifaransa abwire burumva abanyamahanga nabo bumva urwo rurimi baba ariko baravuga ubwo urumva ugasanga bandika inkuru mu gifaransa gusa ntibigera bandika inkuru mu kirundi kandi urimo ikirundi urumva ariko bwumvirizwa n'abantu benshi cyane b'abanyagihugu bakandika inkuru yo mu gihugu cy'Urundi ngo bagatwa yandika mu gifaransa no kuvuga umurundi atazi icyo kirundi atumva icyo gifaransa ntashobora gutahura inkuru baba bavuze kuri icyo twa icyo na umusaburi mu namusaba yuko bogira inguvu nyinshi na mu Burundi nyine bagashikaho bakigisha nyine abantu baho numva abantu nk'aka kare rumva kigenda bigari bakigisha rumva ururimi rwa kavukire hanyuma akandi nako ugiye kuraba kenshi no mu mategeko y'ibihugu bimwe bimwe utasigira umuntu agafatinga aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari ukundi musanga amategeko menshi y'abantu mu bitabo by'amategeko mpanabyaha kuko ndi mu mashyirahamwe urumva ndabikurikirana ku mwanya ku mwanya hari ukundi musanga amategeko nka yose yanditse mu gifaransa nk'igihe bashaka kumuhanisha igihano kanaka bakamusomera cya gifaransa atumva cyangwa atabazi gusoma wasaba rero urumva kuba ku mbere n'abarongozi yuko ayo mategeko buyandika mu gifaransa bakongera bakayandika no mu kirundi kuko urumva uwo muntu nk'uko bagukira inkurubana cyangwa baragusomera inyuma bakakubwira ati tuyisumbe itegeko rimwe cyangwa ingingo imwe ukabibona kuko urundi urumva amaze kwibona aho zuba byanditse mu gifaransa
urakoze cyane Frederic kuri ibyo bitekerezo bwana nsanze abaganwa ati mufite imbaraga cyizo gushishikariza urubyiruko gukora ibyo arongera ati kuki ibihugu bya Afrika yavugaga cyane cyane wabongera ngo ntabwo avuga ya mu Rwanda ariko ngira ngo no mu Rwanda birahari ati kuki mwandika inkuru z'abanyarwanda mu ndimi z'amahanga ntimuzandike mu Kinyarwanda ko muba mubwira Abanyarwanda n'Abarundi ibyo amategeko byongera ngo mu Rwanda bayandika mu ndimi eshatu aho mbiherukira mu Burundi niho yavugaga ati abari mu ndimi zo hanze gusa ntabwo abari mu Kirundi ibyo bwana nsanze abaganwa mwagira icyo mubivugaho
yego kandi ntangira ntagomba kubyereka amategeko nta kibazo ngira ngo dufite amategeko yacu tuyandika mu Kinyarwanda nicyo dutangizeho hanyuma tugashyira no mu Gifaransa no mu Cyongereza ndetse no mu minsi izaza tuyashyira no mu Giswahili kugira ngo n'abandi nabo basobanukirwe aho numva nta kibazo twaba dufite cyane izindi nkuru nazo zigenewe abanyarwanda ubungubu amabwiriza ariho zibanza kujya mu Kinyarwanda hanyuma wenda byaba ngombwa zigashyirwa mu Cyongereza mu Gifaransa n'izindi nyine zaba bikenewe nk'Igiswahili ariko ikibazo abajije kiza agize ati ese mufite imbaraga ki imbaraga zingana zite kugira ngo mushobore gutoza urubyiruko gukoresha Ikinyarwanda mushobore gutoza abanyarwanda kuba abanyarwanda ngira ngo niba nimbise neza mutagoma mwese uko yabivuze
niko yabivuze rwose
imbaraga ze zirahari amahirwe dufite ayo nazo mbaraga ni uko abanyarwanda bose bavuga Ikinyarwanda kimwe n'abarundi bose bavuga Ikirundi n'imbaraga ziba ziriho ni ukuvuga ngo nujya mu babyeyi nujya mu barimu nujya mu banyamadini nujya mu bahanzi nujya mu banyamakuru nujya mu bayobozi nujya mu bandi muyaje kumvikana mu Kinyarwanda ubutumwa buratambuka rero ku buryo nta mbogamizi izi ni imbaraga za mbere izindi mbaraga twaba dufite ni uko mu by'ukuri gahunda iriho tuyumva kimwe tuyumva ko abana bacu bakwiye kuba abanyarwanda nyabo kandi leta kuko ifite gahunda zishishikariza abantu bose kuba uwuriwe w'umunyarwanda iyo gahunda zitwa ndi umunyarwanda icyo ziba zigamije aho rero tugirira ingorane ni naho wenda hari ashaka kuganisha ngira ngo hari ni uko abana urubyiruko cyane cyane rutara hinduka bihagije rero turacyari mu mayira abiri ntibwo byahinduka bihagije ngo ugane n'umwana mu Kinyarwanda kuko mubarane iminota 30 isaha muganira mu Kinyarwanda adategwa cyangwa se adahungira mu ndimi zindi z'amahanga. Aho ngaho haracyari ikibazo kuko nayo mbogamizi zifite, nayo ingorane dufite turwana nayo. Twandika ibitabo tuha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko nibyo dukorera cyane, turuha amagambo. Umuntu muraganira akakubwira ati mbuze ikinyarwanda cyo kuvuga iki kindi, ugasanga kuko umuntu akwiye gufashwa. Si ikosa rye, ugasanga afite ikibazo kuko gikwiye gukemuka kandi tugomba gukemura. Nibwo rero twafashe gahunda zitandukanye, twandika bikubiyemo amagambo y'ingeri zitandukanye z'ubuzima bwa buri munyarwanda, amagambo ajyanye n'ubuhinzi, amagambo ajyanye n'umubiri w'umuntu, amagambo ajyanye n'ibimera bikikije umuntu. Ibyo ni ibintu aba akeneye kuvuga mu kinyarwanda. Ibi ni tuzita inkoranyamagambo. Ni ngo usobanuye mutago?
Ndakumva Bwana Nsanzabaganwa.
Inkoranyamagambo ni mu gifaransa ni dictionnaire.
Yego.
Bikwiye amagambo abantu bakunda gukenera ariko ubundi bayabone.
Mperuka hari imitumba, harya mitumba bari itandatu, imitumba itandatu bya bita binini binini binini. Ubu ntabwo
biri ari twabi byajemo ibindi bitoya kugira ngo igitabo umuntu aje gutwara n'umisaku n'umufuka we akagenda akagisoma, atagombye gutega ibintu biremereye bajya bitatu bine. Ariko nyuma yaho ari n'amagambo rusange mu kinyarwanda gisanzwe. Ariko nyuma yaho twagiye tuvuga tuti buriya hari amagambo y'ikinyarwanda adakunze gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi, ariko mazima twagariye mu kinyarwanda gisanzwe kugira ngo dufashe gukumira aya magambo y'amanyamahanga aza mu rurimi rw'amahanga. Ugiye mu bubaji usangaho amagambo menshi wakoresha mu kinyarwanda gisanzwe.
Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Okero anyarutse kugira ngo twakire n'abandi. Amasaha arimo aragenda dusiga. Okero, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze. Tuvaneka.
Yego, ye ngaho nyarutsa.
Ye reka marasoze uwo mukozi mu nteko y'ururimi n'umuco. By'ukuri mbona ko amazi yarenze inkombe mu kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda. Ngira ngo kenshi itegeko ry'u Rwanda sinzi mu rurimi rwanditse nimba ari igifaransa nimba ari icyongereza, uri gusanga ibihugu bimwe by'Afurika amategeko shinga yanditswe mu ndimi z'amahanga. Aho niho ururimi usanga indimi zimwe z'Afurika zarapfuye.
Iryo Rwanda riri muri za ndimi eshatu twahoze tuvuga.
Ariko usanga indimi nyinshi urasanga biganjemo cyane indimi z'amahanga. Noneho icyo uri kureba ko hano muri ibihugu by'amahanga harimo abanyarwanda benshi bari mu mahanga, uri gusanga abanyarwanda nange ndimo turi mu mahanga twafashe indimi, usanga indimi z'amahanga nyinshi arizo zatwinjemo mu bihugu tugiye turimo. Ariko ugasaba iyo zituzemo biragoye, ugasaba turazimenya kurusha icya kinyarwanda cyacu bitewe wenda n'ubuzima abarimo, abantu abarimo, amoko
y'abarimo.
Ikindi ngamubaza ese nizihe mbaraga muzakoresha nk'abanyarwanda turi mu mahanga kugira ngo mutwigishe kugaruka muri rwa rurimi rw'iwacu. Hano ariho abanyamahanga bari gukunda cyane ikinyarwanda muri iki gihe, hariho ubushiti yanjye iba muri Sudani y'Amajyepfo, aba mu bwoko bw'Abadika avuga Urudika. Yarambwiye ati nkunda ikinyarwanda cyane, atiyongeze kugira ngo bavuge ikinyarwanda, ati ndagikunda numva kiryohereye, ati kubera nkunda igifaransa kucyo nkunda unavuga igifaransa, ariko ambwira ati numva ari ikinyarwanda kivugitse n'igifaransa.
Urakoze ubwo ngira ngo mbere yuko tujya kwigisha abanyamahanga twabanza tukigisha n'abanyarwanda. Bwana Okero, niba urangije igitekerezo cyawe reka twihute twakire na Evariste.
Reka ndagize mubwira bazashyire n'imbaraga baze nano mu mahanga batwigisha ikinyarwanda bakitwibutse. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Okero, twakire na Evariste.
Yego, mwiriwe.
Mwiriwe Evariste.
Yego, nanjye ndabashimira ku kiganiro mwaganiriye uyu munsi.
Urahagana Evariste?
Ndi mu Rwanda.
Sa n'unyarutse igitekerezo amasaha arimo aradusa
mu ntara y'Iburengerazuba.
Yego.
icyo mbona cyo ni uko ikinyarwanda gisigaye muri communication gusa kandi buri gihe kiba kivangirwa n'indimi z'amahanga.
Nawe umaze kukivangira uvuga communication ikomereze.
No, nkaba mbabaza njye nsanga ahubwo mwakongera kugira ngo ikinyarwanda gifatike ni uko hajyaho uburyo abantu bakizi nyine bajya bagira inyungu mu kukivuga. Halo,
ndakumva.
None ugusanga bikiza nk'ibizamini by'akazi bitangwa bikorwa mu cyongereza cyangwa se igifaransa, ariko ugasanga wa muntu ubuze ikinyarwanda na hantu na hamwe ashobora kugikoresha usibye kuvugana na bagenzi be gusa. Kandi kuvugana na bagenzi be niyo tabaza ikibonezamvugo gihambaye ashobora kuvugana na bagenzi be, ahubwo nkaba mbabaza uko hashaka uburyo abantu bazi icyo rurimi rw'ikinyarwanda nabo bajya bahabwa avantage nk'ikizamini cy'akazi ugasanga wenda gitanzwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kavukire abantu barimo kugira ngo n'abakizi nyine babone ko batakoze ubusa ku kimenya.
Urakoze cyane Evariste, reka twihute twakire n'undi muntu umwe kugira ngo Bwana Nsanzabaganwa aze kubasubiriza icyarimwe. Ntaboba ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ndabumva.
Gabanya radio gatoya.
Ngaho
komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo.
Yewe akabazo nari mfite nuko numvise bavuga ku icyo kinyarwanda ngo mu buryo babikoze ubu nabyumvaga kuri radio CB abagabo babivugagaho, nuko ntakurikiye mbaranditse n'amazina ntabwo meze ko ikiganiro kigaca. Bavugaga ko mu bihekane ubu ngubu mbega uko byari bimeze ngo byahinduka ko nka cya bavugaga ngo cya ngo isigaye ari ka.
Uravuga bya bindi by'imivugire y'ikinyarwanda, imyandikire y'ikinyarwanda misa
yasohotse y'ikinyarwanda bega kwandika inyuguti zihekanye.
None ikibazo cyawe akaba ari ikihe muri ibyo?
Ikibazo cyanjye namubazaga ibyo bihekane kuko niba barabihinduye bakaba baragize ibihekane by'ubu ngubu.
Urakoze cyane Bwana Ntaboba, reka tumuhe umwanya, dushigaje iminota 13 mu kiganiro kirangire, noneho asubize ibyo bibazo byose. Bwana Nsanzabaganwa okerati kwigisha ikinyarwanda mu mahanga, Evariste ati nta gaciro gahabwa ikinyarwanda mu kazi, Ntaboba ati ikinyarwanda mwahinduye imyandikire yacyo.
Urakoze cyane Mutaboba, reka nanjye kuko kero kera atangiye avuga ati yatangiye gahinda kenshi cyane rwose nagira ngo mumara kugahinda, yavuze ati amazi yarenze inkombe. Kera humwe nta mazi yarenze inkombe kuko ikinyarwanda kibarinzwe, hari imbago gifite zikirengera ku buryo kidashobora kononekara birenze urugero. Ndaguha urugero nko mu mashuri abanza, abana biga mu kinyarwanda amasomo yose kuva mwaka wa mbere kugera mu wa gatatu. Mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu bakiga mu kinyarwanda. Umwana uyazi mwaka wa gatatu afite imyaka wenda 8 ngira ngo aho ngaho, hari umwana wakurikiye neza avuga ikinyarwanda n'ibindi byose byakurikira avuga ikinyarwanda nta kibazo, n'ibindi mbese zaziga bitamugoye. Amategeko nshinga yacu ni mu kinyarwanda, amabwiriza yacu yose ni mu kinyarwanda, imbwirwaruhame ni disikuru mutago
karama
sereka njye wenda nsobanura, hari amagambo wenda rimwe amwe n'amwe ba
njye nari nkigerageza ariko ni byiza kugira ngo abatwumva nabo basobanukirwe.
Imbwirwaruhame ni disikuru iyo zigenewe abanyarwanda zose zivugwa mu kinyarwanda, birumvikana rimwe na rimwe abantu bagategwa bakagobekamo utuntu tw'icyongereza cyangwa tw'igifaransa, ariko mu by'ukuri usanga amahame remezo, amahame ngenderwaho ahari, hari umurongo tugenderaho. Ati rero ati arabyandikana cyiza na kuburyo cyane ati amahanga murabitekereza mute, nibyo biriya bikintu avuze ni cyo cyane. Abantu abanyarwanda baba mu mahanga tugomba kubatekerezaho by'umwihariko kandi kuko twabategereje by'umwihariko. Abanyarwanda bo mu mahanga twabandikiye igita cyabo bite cyitwa Ndi Ikinyarwanda. wangu umanuka ya gira mahizu kuna ya kuhuwa miki ya Rwanda kumbi ya Rwanda asho kukijisha yisu mwezechu jitawenete kilimu nini jishiru mwuburyo kukwa na muhanga icyo gitabureti kwacyoje mu ambasade zose z'u Rwanda aho ziri ku isi yose kino sinza hagihugu aramo
ari muri Uganda
ni hano hafi
ni hirya ho rwose ashatse yajya na nyaruka kaza akakivuga
ashatse yajya na kimuhite bwite urumva ni hafi cyane rero twaratekereje cyane tu tubandikira imfashanyigisho niko nayita rero tukishe muri ambasade minisiteri yacu y'abanyamahanga n'ubutwererane ishyikiriza ambasade zose icyo gitabo gifasha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kwiga ikinyarwanda
ubanza cyanafasha ba banyamahanga yavugaga basaba kwiga ikinyarwanda
nabo rwose abanyamahanga yavugaga kuri ikinyarwanda tuba nabashimiye cyane ndabantu beza kuba bakunda ururimi rwacu nazo cyabafashe kubera ko cyo twagitekereje ku buryo bugari ni ikinyarwanda kwigunga ikinyarwanda ariko ushobora kwifashishamo n'igifaransa n'icyongereza tuvuga tuti uwo muntu ushobora kwiga ikinyarwanda wenda mu cyongereza tumufashe ije muri cyongereza
Evariste we muramubwira iki bwana Nsanzabaganwa
Evariste rero avuga ati ibizamini aho ngako kantu nuko kanafashe cyane ni kuri biyo biba no mu kinyarwanda ndamushyigiye cyane rwose nta kuntu umunyarwanda ugiye gukora ikizamini cy'akazi yabazwa gusa mu cyongereza cyangwa se gusa mu gifaransa kereka ako kazi wenda ashaka ari akazi gashaka ko abakarimo bavuga gusa icyongereza cyangwa se gusa ibyo birumvikana yagiye kuba kusaba akazi muri ambasade ya Faransa ntabwo bisaba kuba avuga ikinyarwanda cyinshi biramusaba kuba avuga igifaransa cyinshi ariko ndamushyigikiye rwose kandi na leta amategeko tugenderaho ubundi kereka aba yirengagiza ubundi ubazwa mu ndimi zose zemewe n'amategeko ubazwa mu kinyarwanda bakaba bazi mu kinyarwanda bakajya mu cyongereza bakava mu cyongereza bakajya mu gifaransa kugira ngo bumve mbese nawe uko izo ndimi zizi ariko n'ikinyarwanda kiba kirimo bya zikuru ubundi kereka ari abarenga amategeko
ntaboba ati imyandikire
ntaboba ati imyandikire nabo bashaka ngo uzajya uhuza ngo tuganire birambuye imyandikire buri gihe ni imyandikire se ni imyandikire burya ni ikoranabuhanga ni ikoranabuhanga hari umutabo
ndakumva rwose
tuyumvikana
cyane rwose
ni ikoranabuhanga rishyira rishushanya amajwi nibyo nabyita ibyo rero bigenda bihinduka byaje bikunze nifuza ko azana duhuye tukagana birambuye buri myaka nk'icumi abantu bagenda batekereza se uko tuvuga ubu nuko dushushanya amajwi tuvuga biraboneye cyangwa se hari ikintu twanozaho abantu rero ukagenda banoza guhindura rero imyandikire kunoza imyandikire si ikintu gitangaje ni ikintu gisanzwe kimwe mu kinyarwanda gusa mujye musoma cyane mu banyamakuru muzarebe ikibazo kiri mu gifaransa kinyandikire gifaransa n'ahandi abantu bagenda banoza bahuje ururimi mbese imyandikire n'ibihe bagezemo
ahubwo se wahita mboneraho akanya nka nkongera kugusaba ko tuzongera tukaganira kuri iki kibazo ku buryo bw'umwihariko cy'imyandikire ikibazo ntaboba yari arimo kubaza noneho tukanasubiza kuko hari abantu benshi ku murongo batabonye uburyo bwo kubaza kandi dore dushigaje iminota itanu buriya ntitwazagaruka tugasubira muri iki kiganiro n'icyo kibazo cy'imyandikire tukakivugaho
nta ikibazo rwose twazagaruka tukava ku kinyarwanda ari ikinyarwanda kivugwa rusange ari ikinyarwanda cyandikwa ari ibikuwe mu kinyarwanda se ibintu mu kinyarwanda gihatse ubuvanganzo
buba burimo amazina y'inka ibihozo ibisigo mbese kugira ngo mu gisanye icyo wakumva cyangwa amatsiko waduhitiramo nagaruka rwose tukaganiraho nicyo mbereho nicyo ntakwaho kuganira ku kinyarwanda kandi
ni ukuri rwose ugize neza cyane ariko mbere yuko dusoza ikiganiro ndabona tugifite iminota itanu reka twakire abandi bantu byibuze babiri banyarutse kugira ngo turebe uko twakumva ibitekerezo cyangwa ibibazo byabo dufite Noblesse na Bosco turahera kuri Noblesse ugabanya radio Noblesse ikaze mu kiganiro muri sanga Noblesse Noblesse ntabwo twumva Bosco ikaze mu kiganiro muri sanga Bosco uranyumva
ndakumva
ye urahagana he Bosco
mu karere ka Ngororero
yego ye
halo
yego nyarutsa nyarutsa
halo
ndakumva Bosco
mberereye mu karere ka Ngororero ndabashimiye cyane kuba mwatuzaniye muri abo bantu bashinzwe ururimi n'umuco
yego ye
ariko hari icyo mbona njyewe kitanakwiriye ubona ko bahindagura bagenda bahindagura uje ahanga utuntu dushyashye gusa ariko urebye ikinyarwanda ko cyahoze n'umwimerere wacyo byakabaye byakagombye ko cyahoze oriyo guhinda ni babanze barebe igikwiriye guhinduka ni biriya bavangamo bavuga gucatinga bagenda bazanamo ibintu by'indimi zindi zo hanze ugasanga n'umuyobozi wese ugiye kuri disikuru arimo aravuga nyine ibintu byo gucangacanga ariko ibyo ngibyo bakora yatubwira ese imbogamizi yabaye kugira ngo babikureho uko cyahoze ni iyihe
urakoze cyane Bosco reka tumureke agusubize dusigaranye iminota ibiri gusa bwana Nsanzabaganwa
cyane garamwe Bosco iyo kintu uvuze ni kiba natwe nicyo ni imbogamizi ni ingorane tuzi ni nabyo turwanya buri gihe abantu bavanga indimi bafata indimi z'amahanga zo mu kinyarwanda bivuze ugucatinga guswendinga kuinjoyinga kumasteringa ibyo bintu ibyo turwanya buri gihe niyo mpamvu cyagiye nako mu kanya navuze ni hari ibyo dukora kugira ngo ururimi rwacu turugaburire tube n'abanyarwanda amagambo bareke gutira yake nacyo bitari ngombwa ndagushyikiye rwose ntabwo twagombye gukura ku buryo bworoshye amagambo mu ndimi zahari kutura kubita mu kinyarwanda bitari ngombwa ariko kandi buriya no gushaka amagambo mashya ni urugamba rwa twese nacyo tuzabisobanura buriya abantu bose bafite ubushobozi bwo guhanga amagambo birashoboka kuko ikintu cyarazaga abantu bakareba bati kiriya kintu cyitwa iki hari ikintu gitogota gitwaye umuntu ni ipikipiki urashaka umuntu waguze iryo jambo ntiyamubona ariko ni mu baturage mu bantu bakeneye ubwa mbere baracyita ikintu cyarazaga bakacyita abantu rero bashobora bafite ubwo bushobozi bwo guhanga amagambo mashya icyo tuvuga ni uko dukangurira abantu kudufasha muri urwo rugamba rwo guhanga amagambo mashya no gukumira ariya nyine agenda yisuka mu rurimi rwa cyane cyane azanye n'ikoranabuhanga cyane cyane mu rubyiruko rukunze gufata vuba na vuba ivuye hanze ntabwo ari byo bizima gusa icyo ni ikibazo rero tuzi kandi tuhangana nacyo kandi shakira ibisubizo rero Bosco nawe yadufasha ibyo nashaka kumubwira gusozera nawe Bosco nawe yadufasha
urakoze cyane bwana Nsanzabaganwa Modeste umuyobozi ushinzwe kwitabira ikiganiro cyacu tuzongera kandi gusubukura tuganira kuri iki kibazo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ugira umugoroba mwiza